Yeah, 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 yeah. Top of the top, top of the deck. OG Heart the Band, baby, what's up? Check it.
Wakubonga watabonga sana, wakiona jinsi twapendana, na vile roho zetu zinafaana, na vile kila siku nawe furaha. Oh my my, I told no lie, we stay up all night with candlelight and a bottle of wine to set the vibe. Watafanya nini kututeka, wambie wasome lebo. Speak your mind, oh baby, dance to my tempo. It's alright and you're my kind of rebel. So am I, watafanya nini kututeka. Watabonga sana na sitakoma. I will keep on loving you, my girl. Watabonga sana na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabonga. Watabonga, I will keep on loving you, my baby.
Watabonga, bonga sana. Ni maneno tu ni vigumu kuzozana. Mimi na wewe bu, wamengoja sana kutugawanyisha. Hawachoki, hawaoni ni mbali tulipotoka. Binadamu hao.
Watabonga, watabonga sana. I will keep on loving you, my girl. Watabonga, watabonga sana na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabonga. I will keep on loving you, my baby.
Wakubonga waende CNN na BBC. Ushaomoka na Omolo au ni TBT. Umeivisha kidogo Ndroge na Kikisi. Atu wame catch reason squeezy hawatingishi. Na kumbuke ile time nilikuwa nikishingi D. Kikam kwa keje likuwa movies tu kwa DVD. Kanikazia tia utaki pigwa miti please. But I'm chill cause you know me, I'm an easy G. Wanabonga but kelele tupu. Buda yao baby hatutaki kwere uku. My apologies kwa but nikapole wataki. So the only thing we give him is kidole chakati. Debi yapi mba misi juu wanasema nini. Jisioni venye na wahusu kati ya wena mimi. Juu wena mimi ni kolabo moja flames. Papa John signing out, girl, I know you feel the same. OG. Top of the top, top of the deck. OG Heart the Band, baby. What's up?